babate buli omwatambula jinyenyeza mutwe we byali si webiri ebintu bigenze bichuka wama omwavu n'omugagga buli omwatambula yeyogeza yogeza olwama banja agasuse abantu banji bibasobedde yegwe banka yaffe sasulira
amabanja kaffe
yegwe sako yaffe sasulira gwe musumba wange suuli lyange gwe maanyi gange tugumyagumya mitwe nga tusabange subiri buze maama olumu tujja ne mu kanisa nga tetulina amaanyi gasaba basumba ne batugumya mukama n'atunyiga emitima egimenyese nga looni zitutwala mukama nayamba amabanja nasasula tewali ayagaliza munne yagaliza munne kuzaala nduusi yegwe gwenekutte 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 yegwe gwenekutte 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 yegwe banka yaffe sasulira yegwe sako yaffe sasulira gwe musumba wange suuli lyange gwe maanyi gange maziga ku maziga
maziga
gwanga lyaffe tukabirire mukama gwanga mujje tukobole mukama bavubuka guno mulembe gwa bavubuka tukobole mukama yegwe banka yaffe sasulira
amabanja gaffe
yegwe sako yaffe sasulira gwe musumba wange suuli lyange gwe maanyi gange
maanyi gange.